kupenda wewe. Kunini we, kunini we, kunini kupenda wewe. Mwelezia ni furai, mwelezia yangu, ulo yangu. Mezi lako tamu, asali yangu, baby. Ni nini sasa, baby, ni wewe. Kinacho kufanya, baby. Kesha na penzi kama mwewe. Ninavyo isha mpenze chani lewe. Bora, bora, kusende ute, wakinawe.